ta fu fota lu nenu wa patego na mali egeli nu wa o madu che ti jo che lu nu wa patego na mali egeli ije go di olu manonu ne leli onu ne leli onu afadigo komite manonu ne leli onu ne leli onu afadigo komite ije go di olu Mamiliana moshimiri makoshimiri yobuo
Manego beze manego diolo
Mamiliana moshimiri makoshimiri yobuo
Manego beze manego diolo
Imano mamiliana moshimiri makoshimiri yobuo
Manego beze manego diolo
Mamiliana moshimiri moshimiri yobuo
Manego beze manego diolo
Mananya bego di noku Ifonya welego Biko kwanyeli yugu Eta brifu makakwa Ifonya welego Biko kwanyeli yugu Nondiro fele chacha nenuwa Ifonya na mambo Biko kwanyeli yugu Nondiro fele chacha nenuwa Ifane madrisi Nenu wa hondi za fuli fumaka Foru jeli jego na Foru jeli jego to Foru jelu mekienye Foru jelu balaka Foru jelu jebenga Foru jelu tunisifa Ijego jola Ibele meku wa malubu ni ijego Ijego silike Ibe neme kumu wa malo nijego Ijego fialalo Nyege mwego gesike no nyege mwego gemobi Oge jizo piyaka Nyege mwego gesike no nyege mwego gemuche Nyege mwego ganondo mado Ijego Ijego silike Onyege mwego ga kachitobi Wani batego nuwa Kodi kichide high tension Waya kaka felo Wani batego nuwa Kodi kichide high tension Waya kaka felo Fodu jelu mekienye Fodu jelu tunisi Fodu jelu balaka Fodu jelu mekienye Fodu jelu tunisi Fodu jelu balaka Yego na bala bongwane Yego na bala na lukolo Maka nonye mwero bala Onye fubo onye mwa Onye ne mwerego Onye mwola mwoka ya mwa Onye ne mwero bala Onye fubo onye mwa Onye ne mwerego Onye mwola mwoki ya mwa Bifonye mwerego Biko kunyari yubu Nandiro fele chacha nuwa Oma miliana moshimili makoshimili yobuo
Manego beze manego diolo
Oma miliana moshimili makoshimili yobuo
Manego beze manego diolo
Oma miliana moshimili makoshimili yobuo
Manego beze manego diolo
Oma miliana moshimili makoshimili yobuo
Manego beze manego diolo
Belego, Otiwa Wakola Bia. Oh, go, 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 Otiwa Wakola Bia. And call the moon if any sinner go the hollow. If any sinner go the hollow. If any sinner pass the cobble. If ji si na mpata ego di nnukwu onye ga enwe ego ga enwe uche onye ga enwe ego ga amanu ife onye ga enwe ego ga anụ ndụ ma ọ bụ onye ga enwe ego ga akachite obi ego abụrọ ngwongwo ụmụaka o nwere ofu nwoke nwelu mmadụ atọ ndị na-azụrụ ya fịa apụta n'ofu mkpọsi nwoke wee kpọọ ha si ha na ha gana ike akwụkwọ ihe elego shọpụ le ihe dị n'ime ihe dapagana ababidozie nkefa ya ga-ejebe obodo oyibo ebe ụmụ ya nọ kafa na-enye nka nwoke wee baa n'ụlọ bute obele akpetọ ya na ebele okwu atọ keyi ụmụ bọyi n'ofu n'ofu si ya na ba na ọga dịrị fa mma mana o nwere okwu nwoke gwara ụfa emere na ba na ebele okwu ma ọ bụrụ n'olu ụlọ ịnụrụ okwu nwoke gwara ụfa emere na ba na ebele okwu ma ọ bụrụ n'olu ụlọ onye nke izizi tụgharịbụ uche kedu ife ọka anyị tinyere n'akpa maka ebele okwu ọsa anyị emepe na-emepe ọ bụ chekika ọkpa ego dị n'ime akpa na ngata ebele okwu mepe akpa ife m furu nwelu na ọ bụ nke mụ nwatakịrị jiri nwayọọ mepe mvelo fụ akwụkwọ ime ife edelo na akwụkwọ read Deuteronomy chapter 8 verse 18 na ọ ga-adịrị gị mma nwatakịrị were iwe wee mepe akpa wee fụ baịbụl iwe wee zuo nwata arụ kwụsị na windo moto tụfuo mvelo okwu na akpa gbala ka wee na were iwe wee na ọgwụ eruwe n'ụlọ wee mepe mvelopu ihe enwe ife ọfọrọ na akwụkwọ read Deuteronomy chapter 8 verse 18 na ọ ga-adịrị gị mma nwatakịrị were iwe wee mepe akpa wee fụ baịbụl iwe wee zuo nwata arụ wesụ n'ụlọ gbapụ ọsọ gbapụta n'ilo zuwe baịbụl na envelopu ọkụ wepụ ka osisi ije ije ego mata agbala ka wee na onye nke ịtụ ọlụlụ n'ụlọ ọkpọ ndị be fa si na ọka esetụrụ be m onye lụme mvelopu ya na obele akpa ọ sị m ụtọ ọnya n'elu unu nwata tọzie mvelopu enwe ife ọfụrụ na akwụkwọ Deuteronomy chapter 8 verse 18 na ọ ga-adịrị gị mma nwatakịrị were iwe wee mepe akpa wee fụ baịbụl iwe wee zuo nwata arụ o wee tinye o wee kwuo ebe ọ bụ na ọka m ji baịbụl duo m ụlọ na m ga-agụ baịbụl ka m mara ife dị n'ime ya o wee sata ebe a si ya gụọ ime ife ọfụrụ n'ebe afọ bule mvelopu o mepe mvelopu ofu cheki n'ime ya chekite mmiri naira ma ọ gị ya tinyere o ji wee du ya ụlọ wepụ otu ọfụ ka nwata si bụlụ ọgaranya n'elu ụwa ije ego siri ike ndị ọzọ gba aka wee na ga-enwe uche onye ga-enwe ego ga ma ife onye ga-enwe ego ga-enwe ndidi onye ga-enwe ego ga-enwe uche onye ga-enwe ego ga ma ife onye ga-enwe ego ga-enwe ndidi ọnụ ndụmọdụ ọma mmiri ada ma osimiri maka osimiri dị okwu
onye ego kpeze ma na-ego dị ọrụ
ọma mmiri ada ma osimiri
kweze mane kundi olu
Mama mili anyamu oshimili bako oshimili itobuo
Onye kweze mane kundi olu
Ipateko mweiru ipateki zaba mandari
Onye kweze mane kundi olu
Mano mamili anyamu oshimili bako oshimili itobuo
Onye kweze mane kundi olu
Mama mili anyamu oshimili A million of ocean,
Onyeko pese maneko diolu
Ipateko mweiru, ipateko etibere kipulu
Onyeko pese maneko diolu
Oma million of ocean, erikenu
Onyeko pese maneko diolu
Oma million of ocean, kakushimili diobu
Onyeko pese maneko diolu
Ipateko mweiru Ipate fi zaba mandari
Onye kopeze mane kodi olu